magaran goortu wii helay magaran. Magaran aashaqaani galay magaran goortu wii helay magaran. Buyalfan kala magnayno waqtigu gaabin ayay goor ma timid won ku rabayeen garkayo naftayda ku gaama sida danta ugu galgalo garkayo naftayda